Into ekhona ngokugula ukuthi kwesinye isikhathi singazwa singaphile kahle. Kusuke lapho ke sekunompela kithi kancane kuze kube yilasa sibona khona khona ongalungile. Kodwa singakwazi ukuyikhomba ngqo ngomuno wethu ukuthi ila layilele khona. Angikubi ngele ngikwamukele ngosine fresh ngingusibonlo Bhithingema ungumlomo kaBenedict Diamond weChrisent Works. Ngake ngabuka omakhi phambilini bembe imisele ama-trench. Engemade kakhulu. Engavulekile futhi kakhulu. Kodwa umuntu osake wawumba umgodi uzokwazi ukuthi lokho kubukeka kwawo usengakhohlisana ngokwamehlo. Futhi kwakuphuma indimbane zenhlabathi nemfithimfithi yokungcola kulama trench amancane ababewamba labo makhi. Udawu oluphuma kuwo lwalibukeka ungaliphinda kathathu ngokwesikalo sokubuka umgodi oluphuma kuwo. Kodwa kuba njalo uma kugqisheke ndawonye kwambambatheka kwathula kwathi tu. Soze wabona ukuthi kungakanani kuze kube ngokuthi sewumbile khona. Ngicabanga ukuba kanjani ngendlela zokuyiphatha esiyifihla enhlizweni zethu. Ukuba nomoya ongemuhle, ukuzazi wena, impakamo, siyikhohle sithi, hayi suka, akuyona into enkulu le kakhulu. Inkulu ngempela, hayi suka into encane le. Ibe encane kuze kube ukuthi sivumele uJesu azomba kithi ngaphakathi. Bese kuyabonakala ukuthi kanti le ndebe isinitsha impilo kangakanani. Jeremiah 17:9. Inhliziyo iyakhohlisa phezu kwakho konke okuhle, futhi imbi ngubani ongayazi na. Kuyamangaza ukuthi bungakanani ububi obungalondolozeka kwingaphakathi lethu. Uthola ukuthi nathi futhi asiboni ukuthi sebunqwabelene. Kodwa nansi into eyisimanga. Ngesikhathi mina nawe sisavaleka amehlo ngezono zethu, nesikhathi mina nawe sivamise ukuthola kanzima ngokugula kwenhliziyo nengqondo le kanye uNkulunkulu akhuluma ngawo la ngomprofeti Jeremiah. Ungalenzi iphutha sihlobo. UNkulunkulu usemsebenzini wokumba akhuculule, futhi uma simkhulu azenzele umsebenzi wakhe, bheka uthini ezokwenzeka. Uzoletha ukuphuluka, ukusinda emphefumulweni wethu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ziyatholakala nge-audio ye-WhatsApp. Okwakho ukuthi usithumele i-WhatsApp kule nombolo yethu ethi 067 706 0077. Kanti futhi sinayo iwebhusayithi ungakwazi ukuthola ukuthexaxa ithi www.freshzulu.co.za.